Chimbilele sani mfumu Uyu wine tate mukulu Pepa felo sekuli shkulu Mukampo seko palaba kwa te shkulu Limo limo ndalila owe Ukupona po ine nowe Ngola mpepele fio love Ine paka kasi kefe kunowe Yeso mwine ala tupala Wisaka manaika balanza Tekanya la kupela ansa Lole la kofe panono pulata Jimbilele sani mfumu Jimbilele sani mfumu Jimbilele sani mfumu Jimbilele sani mfumu Na ine ndi mwana 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 mfumu Jimbilo yule sakabumba Mwana chachi na sangwa pamabumba Mwane muwa pita ni munga Ali kufumia mwense na mumiunga Jimbilo yule sakabumba Mwana chachi na sangwa pamabumba Mwane muwa pita ni munga Ali kufumia mwense na mumiunga Jimbilele sani mfumu Jimbilele sani mfumu Jimbilele sani mfumu Jimbilele sani mfumu Na ine ndi mwana 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 mfumu pano Mwinge mwana pita na ngundi pano Sonda pepa kulikatula Ifise ndo kwena alintula Mwana pepa kulikatula Lole laleka no kuchula Mulekele fionse Uchitenge fya chitile mose Iwe no se Ulolele nga fya pita fionse Ifya kunu mabulo fipose Nga fya pita fionse umukonke Umukonke Nga fipope Komu sambi wakwe umukonke Nukuza sambili lako fionse Ifya shalamune ine I say Lesaniwe Jimbilele sani mfumu Jimbilele sani mfumu Jimbilele sani mfumu Jimbilele sani mfumu Na ine ndi mwana 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 mfumu Mfumu Mwana mfumu Mwana mfumu Na ine ndi mwana mfumu So there you have it ladies and gentlemen It's Philly Blunt Mr. Jizo my managers Mr. Dole my sponsors I'm Jizo Mwana mfumu Mr. Fab Mwana mfumu Mr. Zuval MG Navambi Navambi Yeah.